Chamapinduzi,
ole ole ole.
Chamala mapinduzi,
ole ole ole.
Chama chamapinduzi,
ole ole ole.
Chamala mapinduzi,
ole ole ole.
Na wenyewe kuhusu amani ndo penyewe, kama ni sifa tu ipewe, chama likubwa tu enyewe, enyewe Afrika nzima enyewe, mtaji wa viongozi wazalendo of course, when I saw my number kwa machozi.
Chama Mapinduzi,
ole ole ole.
Chama Mapinduzi,
ole.